To everyone who's got a prayer, this is our prayer for you. So this is our prayer. Uthi sengathi inkosi ngayikhumbula nowakho umkhuleko. Umisiphendule imkhuleko yabo bonke abantu ebabonile bedlule ekuhluphekeni ngenxa yegama lakho.
Nomkhuleko wakho.
Inkosi sengathi ngawukhumbula umkhuleko wakho. Prayed. Sengathi inkosi ngakukhumbula nawe. When he answers people's prayers.
Ungikhumbule nami. Ungikhumbule nami inkosi. Ungikhumbule nami. Nomkhule.
Bless you.